CKMusicDramas.com.
Gunstones kill people, people kill people. Yo, TK, the hard rapper.
Daddy Chains. Napa kwamba wale mwona titu kafirwa. Shwa pesha shpetomita wapapa wafirwa. Shafirwa kwele futisha kafirwepo. Nanganino mweso kare na fumiapo.
Competition ina ine wala filwa. Mbaponya wanu wanu kwa tifiwa. Epo nafika wateti wafikepo. Bari mani na haidonge fipo.
Mifutino kumiumika Funga tuwa umatufuwa isha fecha umika Kuba talarika menshpanika So kulemba maraini nenshpanika Nenshpanika ngoda mpela ntambika Entambika nipati vintambika Napa kwamba wale mwona titu kafirwa Shwa pesha spedomita wapapa wafirwa Shafirwa kwele futisha kafirwepo Nanganino mweso kare na fumiapo
Competition ina ine wala filwa Mbaponya wanu wanu kwa tifiwa Epo nafika wateti wafikepo Bari mani na haidonge fipo Shaka, kanyanta pamulilo no pianga shaka Kutubombe la denja bake mboba la butuka Especially muma ufalo na ubutuluka Umwishi wa chibeleshi kale na chilika Pakumpa bifi ubike kona chilika
Napa kwa mbaware mwona titu kafirwa Shwa pesha spedomita wapapa wafirwa Shafirwa kwele futisha kafirwepo Nanganino mweso kare na fumiapo
Competition ina ine wala filwa Mbaponya wanu wanu kwa tifiwa Epo nafika wateti wafikepo Bari mani na haidonge fipo
Danger, danger, danger Iyo ni danger